Alright. Can you feel me? Can you feel this? Yep. Cheer. 타겟 DSM, AKA 더 프레스 랩 지질랜이 주어 칼로 태산이 필레스단 마이너스 파타노 줌라 남이 타키바르 와투 니키바우 소셜 피에 와나 딜리사 뼈봉 타워 콩고 리시모니 카데코 마친가 와나 시다 티프 라이크 소키 도고 킬라 키투 프레사 킬라 키투 도 와비신 바카 포스터 넣고 타마 코포 나 VIP 섹션 와투 와나 액티 와투 콘야 보쉼 탄투 펜이 리스펙 킬라 빈티 시스타 듀 킬라 보야 브라 The man who told us he was smart in Wendell Cast to put on it. We can't the MCT. New year that joke and buy. Now some cook on each other. He don't need to be a buy. I live the list of I'm all the good. You go full slowly. Come all the good. You ain't getting all the good. And I air pray. He moving in kumu nye usi Baba yeah, humo wawezi Kama ni gari nenda shino Benz Na wakimbizo fanya nyepeso Toto mama kukaza wawezi Nadika meseji kama Tupac Then napita ya pobotaki Mina kubishi kwa sosjoki J-mind bado sitoki Kiwezo naziri na kazi Na konga ngumu na siyo nyepesi Kwenye kipaza na kaza na paza Mafanzo na sema na weza Kwale wachawi wana ungama Hawagopi kupita kusema Bola fethea kuliko lawama Jua midundo na pita una hema Hizi salamu wapi wakushi Na aso niweze kuwishi Na chesa dili bila kugushi Na kaza niweze kubushi Michano ni yango kuna kukopi Japo foleni ni kubwa ikati Tumbe tuchani sifike wakati Kufika kilinge machize wataki Luka ya kwetu bali na kosti Simango ni mengi lafiki Kipi ni bola ni kipi na chance Kugundo bali na taji na fasi Yeah
Ini bongo
I don't care kuwa copy and paste Toka jana, haters wanna talk nonsense Alright, yup, DSM baby
Are you